ngidlala ngamuzwe isoli ufuna mina kodwa ufuna imali ufuna idola ntombazane ungazidlala ngamizwa kusoli kuyafana wena ufuna idola ufuna mina kodwa ngidlala ngamuzwe isoli ufuna mina kodwa ufuna imali ufuna idola ntombazane ungazidlala ngamizwa kusoli Yafana, we love me, boy. As in Nana, yeah. Nah, yeah. As in Nana, nah, yeah. As in Nana, yeah. Nah, yeah. As in Nana, nah, yeah. As in Nana, yeah. Nah, yeah. As in Nana. Ufuna mina kodwa ufuna imali ufuna idola Ntombazane ungazidlala ngamizwa kusoli Kuyafana wena ufuna idola Azinana yeah